Amanya nedobozi Marvin Binzi Kandaula.
Martin Binzi Kandaula uvude wa?
Mvude muyobai sementi, sementi omupia.
Yobai sementi?
Beba naba imba ka imba.
Beba
sokiba tu imbire mwa ka imba.
Sawa tegu amanya bwani.
Rinya Simon Cheyune.
Simon Cheyune.
Yes, ngandi regional sales manager wa yobai sementi.
Yobai sementi ulu yari waka kati tuwe tukone mjishiai.
You buy cement, waliwo abamuita yawo buy, waliwo abamuita yawo buy, na ye nukute yo A over A, evela mulu siri C. So,
tujita yawo buy.
Tujita yawo buy.
Okay, you buy cement karamoja. Cementi mupia.
Cementi mupia ya kajia, era tuwa mutongoza omwezo guwede ngabiri mutano.
Factory ziri udawa.
Factory tuina biri sokera dala eriye Karamoja
Moroto
Moroto je tukolera ekirungo ekisinga obungi mu cementi kibaita clinker then kakati wetuwela tufunye clinker ne tumuleta enebuyi kwe enjeru ye wali ekolero lya feria cementi
ya cementi cementi mukola wa technology mupya uva mukola bugoba mukola cementi wabuli jobo no wanja ulo chiku cementi omulalali wo
ono cementi ekitufu kiri nti ekirungo ekive Karamoja kimufulo wenja ulo era abagutaddemu sente ba China bataddemu over $300 million baina teknolojia atuka gana no mutindo no mulembe era cementi bamukoze ne teknolojia ono nga wanja ulo nyo kuseminti omulala
mumu isi strength of a warrior
kakati amanyi gomulwanyi kivawa kiveye Karamoja abantu abaye Karamoja tubamanyi era twali tuina ekibuzo abbe nga tukula nti Karamoja erikula akulana ndi wano kubagamba nti ekula akulanye ererese ekikacha seminti ekirunje nnyo
okay.
Kakati awo tujja engombe eyo amanya gomulwanyi
kati tubudde kubirunje ebirala biri mu seminti eyo kwawukana kuwali kukatale
ekikulu kya byonna seminti ono buli kirungo ekimukola tukijjano mu Uganda tukijjano mu Uganda era ekituufu kiri nti kakati ekyo kibeera kituyamba nti amaanyi tegakyuka obukwafu obugumivu tebukyuka lwaki kubanga tuina quality control
okay.
Buli kirungo tukijjano mu Uganda era tubeera tusobola okukola seminti oyo nga mulungi nnyo
kati economic impact ayambye ki bwobantu mulese seminti yobai bana Uganda abayambye ki yobai
seminti ono ayambye nnyo bana Uganda ekisookera ddala mu mirimu 15 olwedde betuina nga abakozi ekyokubiri abavuga bitrailer bino byolaba abbe nabo babeera bakola aba distributor baffe ab'enjawulo bonna tubatadde awo mu mirimu egyo
okay njala kubuuza ku blood tumusanga wa
seminti waffe wayobai ali mu hardware zonna mu Uganda wonna kumpi ne wawo osobola okugenda ku hardware n'obuuza mwina kayobai cement tuina ba distributor mu bitundu byonna ebya Uganda era bw'oba tosanzeewo ekiru eseminti waffe oyo osobola otutuukirira ku page zaffe za social media oba ku toll free line yaffe eya 0800 308 308. Seminti ali mu buli hardware ali ku makolero gaffe abali kumpi n'ebuyikwe musobola otutuukirira direct ku factory oba abali emoroto musobola otuka direct ku factory
okay thanks so much okay mkomyone mbonga me yauba
yobai
cement tuwa commitment manyua luwa bantu waba janga zewa nunakola uka cementi buna na mana na vi cementi busatu notumaniza bantu cementi
bawa usawo
wogini yobai nda yobai wogini mpa commitment indi ogena kuwela wo banga liona
abe
tuveje tuwa
manyi ejidufu chini toso ya teka sente milioni bisatu eza dola mchintu nochita tuze na manyi manji eroso vulo kutusanga mu hardware zona tuinerika evienja ulo 22.5 32.5 42.5 evionu vika avirimu strength
wobera nga oli amuzimbi ngoyagala kuba kipande, wobera nga oli engineer oyagala kuteka wa akedi ebikabyo natuina ebizimba.
Availability and distribution nkakasa nkiogena kumuga baburungi nyomu Uganda yunatu uke baja kumanga lobayi wano mkambude jenda ganga mtelese wa muka wali moroto
abe ngabwe ngabwe mkugambie seminti wa forede mwalimu hardware stores zisinga muno mu Uganda orede wonawona wotambulida nebo sange moto kaya fenge iliku kubo sobole okubuza driver wawe nsobole okujja seminti era na mukutusako mubuli kitundu era mu Uganda tuinayo dira dala dala era njaya kutwala kade kano okwogera kuva chada aba cement hardware and dealers association aba singa bebaso okujja nga seminti ono tumutongola era tumutongoza
aba chada bebaso
aba chada bebaso ka
na ya aba chada
ere yasokera dala ya
Mwleke yongera buogezi jitusanga yobayi.
Yes. So hardware zetuina elawe mjomu musanga ne obu hardware obutono obu jaku badira na oba bamuina.
Ok nsaba wa closing pa closing remarks zo
aba uliza aba fe tuwa gala okuba uudila anti bobo zimba echintu ucho ya gala chiwangare ekintu kyoyagala kigumenyo twala your buy cement chonna chonna choba okola kiba kigwa tofuna buzibu bonna bonna ku seminti waffe seminti lijjo abantu baade bagamba seminti simugumu taddugala seminti taddugala ye mugumu byonna byonna byemwagala mu seminti twabirese mu your buy cement.
Okay, so yanza nyusebu sawa nawe nsaba usibule mpolampola tunyule yobayi otubuli byonna byagala okwogera ku yobayi mudakiika
abi tweyanziza nyaka kisakano kotuwadde njagala okujukiza abatuwuliriza nti yobayi aze era sementi mugumivu wa mutindo era atukagana n'omutindo it is UNBS certified fetuine ngombo nti yobayi is the strength of a warrior. Iranga bula bumukara mujoyo naffe tuze tugenda ku tukiriza bulicho yagala gwo muzimbi yinali yeyo okuba kipande uzimba akedi kuzisa yobayi kiba kigwa you buy your buy.
Okay tweyanziza bana inera bidu.